Tabele mgama tina siku mzuzu nga mashima bina nesbini betili nzimbi eslanu sekela mpati sawe sebele mbilo ugriha sbongi seni jomo. Yankuba kene pulo lake lokula ukomfa kukeko mtetwe ni kweli rizwe. Izolo ke ugriha jomo ibe kokele mnale locho lisekluwe nukomfa kumazika kiko mtetwe ni ejemistin pae khautini. Utukulumendu kali lukusebe zisana ne akende zo miliselu mteto ukulwa lingaki. Ngalo ziti kenango neko na maziko ukomfa ingasha ulao kuo ama nina maninza wafikeleli kuo ugriha jomo uti basebenzi sana na mapolisa beza mkwazi sabandu kuba abanda bafumele kleu kwa mkela umdofunu konfisi sunga manisi na ugriha kupela bekwenza oko kumazi kwembilo ukanji kusabela banzike malunga na lomba sinokolanga ungenzeni nje masa mkele kalo kusekela mpati swa wimbilo ugriha sbongseni kajomo masikbuli sesu kwa mkele jok enkwe
Molo, tatuwezi mabalo. Nguzo na bonga bapula pukul bumisho mwene.
Kweli nyikala ke masamkele umhleli we Eve April's magazine ukwameleke ukomfa kwezisu ngokukhuselekileyo lo ke ngukhanyisa kaboy sasikhanyisa masikubulise sikwamkele kumhlobo wene ne FM
ndiyabulisa bonke abamameli nawe babala inkosi kakhulu
Oscar kakhulu sawuqala ngawe ke esekela mphathiswa kule ngxoxo yethu esinaye nayo ngenseni nje masiqale ke ngokukhangela ubungozi bokuqhomfiziswa kwiziko elingekho mthethweni yeyiphi imincepheko umuntu azifaka kuyo ngokwenza oko njalo kulamaziko angekho mthethweni ke kambe
ziningi msasazi kodwa shaye ngiqale ngisho ukuthi masinga manya sithethe nje ngaleyo nto kha singasho ukuthi nathi inkonzo zethu sibapha zona mhlambe clinic masizilungise kodwa singangena kuleyo kuleyo nto uma ufuna benelise khona ixesha ngoba
yes.
Abantwana abanye singena nabo abathi ku dialogue mesithetha nabo bathi kodwa ke nani lapha namanesi angasiphathi kakhulu
sizayilungisa lo ndawo
so ke inkinga ke esidibana nazo ukuthi moya ngale ndithi ngathi ke ko ngenza umzekeliso ngathi kufaka nokungena kwinqwelo ibhanoyi ungene kwibhanoyi umuntu acelele kakuhle ukuthi akanayo ilicense yokudriva le bhanoyi kodwa ungene kulo uthi hayi masihambe so ingozi leyo nto ngoba one yikho sithi eNingizimu Afrika mhlawumbe nehlabathi nje lonke umuntu onikezwe license yokwenza lento unesi nogqirha cha so omunye nomunye umuntu akanayo ilicense akayazi izonziwa kanjani so muya kumuntu njengalo usifake ebungozini bothi ungasweleka futhi ke siya sibabona abantwana bethu namba abayenze ngalolo hlobo befike esibhedlela sebegula kakhulu abanye bazanye banyangwe basinde kodwa abanye badlule emhlabeni so ke iyandisa ke izibalo zabomama abasweleke bebeleka so bese kuthiwa ke maternal deaths zikhule kakhulu abanye ke bashiyeke isibeletho lesi singasekho sikhushwe ngenxa yokuthi ulimale kakhulu so bese kudala ke nento eziningi ke singaba khona ne depression ne mental illness ezikhona so ayikho neze into enhle efumaneka ngokuthi bayo kufumana lezi inkonzo kulabantu abangaqeqeshelwe yanga lento bayikwazi bancede ngayo
masize kuwe ke sikhanyisa ngakulomba esinqokola ngawo namhlanje xa nina nijongile okanye ngokunokwakho ungathi kumphulaphuli ophaya ekhaya yeyiphi eyona miba iye inyanzelise ukuba ubani aqhomfe kungenjalo asikhuphe isisu
ndibulele baba masiqale ngendlela esithetha ngayo awena usithi ukhomfa isisu already mina ngathi ngiyaphuma nibaleke ndiyayazi ba ngokwentetho yethu yindlela ethetha ngayo kodwa into istigma enye into eyenza phakathi nendawo ekuthinini umuntu afuneka ekhethile akhethe ukungayenza kweni as njengoba Dr. Lombe sichuba as apho kukhetheke khona uba ukwazi ukwenze ukuchithe mina ndithi ukuzichithela isisu because isisu sinokuchitheka ngokunokwaso but mina ndithi kukuzichithela isisu so that uyavakala ndim ozikhetheleyo kuba ndingakwazi ukuqhubeka but this stigma phakathi nendawo yiyo into ebangela uba umntu angasakwazi uba aye kule ndawo zikhethekileyo okwesibini khona lento bakuthwe funeka uhambe uye kwiklinikhi yangakokwenu. Kwiklinikhi nasekhaya kukhona umamanda endimaziyo, umama endingena naye icawe, uyabona le nto bakuthiwa designated ngoba mna ndihlala kwapheni. So xa ndihlala kwapheni andinokwazi uya kwiklinikhi for example yase-Southern Wood. Ingxaki ekhoyo apha into yokokubana laa nto bakuthiwe yonke into eyenzeka apha izophelela apha, ayenzeki because ngoku uzomane kubuza umama uba ubumazi umntana akho bekhulelwe. Yabo loo nto leyo. And mna bendenze isigqibo esiqondene nam ngqo, ngoku sendisiza kuthethwa ngayo loo nto leyo. Into eyenzekayo kwezi ndawo ezini umntu ezisingasemva, umntu akandazi nondazi and akanaxesha lam, undinika le nto ndiyifunayo andiyeke ndihambe. And so laa nto ke ngoku yenza uba ibe namtsalane laa ndawo because akukho mntu undibuza nto ke ngoku. And into ebaluleke kakhulu, it's also quality of care, njengoba funeka wazi uba ndinexesha engakanani ndikhulelwe, then wenze sure uba into ndinika yona okanye isevisi ondinika yona ingqamane noba ndingakangakanani. Enye into as well, I think njengoba besitsho futhi uDr Loma, ezinye iindawo kuyatsho uba zi-designated but ufumanise uba unesi obesenza loo nto akasekho, okhoyo ngongulo rharhamayo and andisakwazi ukuthetha naye njengomntu odinga iservice.
Dok Dlomo, uye wathi funeke siyivelele inkalo into yokubana nangona kusenzeka oku isebe lezempilo okanye zikhona indawo apho abantu benako ukukhupha izisu bangahlawulike kambe, kodwa amanini amaninzi awafikeleli kwezo ndawo. Nanku kanye sesithi abantu abaninzi umntu uyoyika, uyagrarganyelwa amanesi, oogqirha njalo njalo. Kutheni kusenjalo nje? Kuthena abantu bengazukwazi uzifumana ezi nkonzo funeke bezifumene kuni njengesebe, endaweni yoko baphatheke kakubi ze babhenele baye kwindawo apho bezawufumana ingxaki kambe ezabenza babhubhe baphazamiseke ngokwasengqondweni njalo njalo?
Ewe sisibaba lo usisikhanyiso khethi nyani, nabo abantu abesidibana nabo kwi-dialogues bayayithetha le nto bathi hayi andizokwazi ukuya phaya eTafelkop efeklinikhi yangakokwethu ngoba kunosister phaya ohamba nathi icawa, omnye kunosister phaya othi hayi ndizoxelela umakhulu wakho wena kadula. So iqala inkonzo kungenzeki, umntwana engakakhulelwa nokukhulelwa sazofuna njena iipilisi, ii-contraceptives zokuthi angakhulelwa. So mese kude wakhulelwa akasezophinde kuya klinikhi yangakokwabo. Ndiyabulela nje kakhulu ukuthi siyaqala iinkonzo ezinye zento ekuthiwa i-youth zones phaya e-Willowvale last month. Besiye khona siyobulela kuneclinic phaya, wonke ke asekhona e-South Africa 1917. Siyaqala siqhubeke njalo ukuthi-ke silethe into ekuthiwa ama-youth zones, kube khona usister ngeklinikhi ngeklinikhi okhe aqeqeshelwe ukunceda abantu abasha, angabi ne-attitude, angabajaji, abancede kulezo zinkonzo abazifumana abafike bazozicela kuleyo kliniki. So ayikakabi khona ke kakhulu le nto sisayizama nokho kokho, kodwa ileyo nto ke ebazingxaki ebekwa abantu athi hayi andisoze ndikwazi ukuyakile kakhulu uyaklinikhi. Kunosister phaya ohamba ecawa nomakhulu, andiqondi uzonceda. Futhi abanye bathi kulezi iinkonzo Dr Dlomo fakani osista abancini le nto abaseyoung abangangathiabazosiunderstanda ningafaki usista ngangomama phaya uzothi ke hayi 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 wena uzothini apha. So kuze kube khona le nto i-confidentiality nokuthi bakwazi ukuthi kube yinkonzo yakhe yabo, ngoba ithi nyanzi sikhanyisa uze phaya ngoba ubona kunenkinga abhekele nayo, angayithethanga noma wapi nomakhulu. So uma usuthi wena inkinga yakhe uzoyisa kumakhulu, uzomangancela ukuze wafuna le nkonzo ke kule kliniki next time.
Njengokhawuleza dok, yinto enigqibe into yokubana okanye enicinga ukuyilungisa kwamsinya nini le? Ngoba kaloku kuyabonakala izawuba yingxaki xa abantu ngoku bezawubhenela ukuba baye kwiindawo ezingekho mthethweni. Ezinye ubona uthi uhamba nje apha endleleni plagiwe uba xa ufuna uterminate pregnancy ngaza nazi numbers ntontoni, zinto zi-dangerous kakhulu ke ezo.
Leyo ke yokuthi nathi sibe umnyango wezempilo siyilungise le nkonzo semthetheni ngayo, siyacela torho ama-councillors oceba yonke indawo ngoba kube besiyenza izolo esuqhubekile kwindawo sithi le nto i-street furniture. I-street furniture yamadolobha ethu amdaka ngoba kunalezo zinto eziphaya eziplakiweyo. So ooceba bethu bebemamele abantu bethi no nisikhuphela nezi zinto sithina hayi azikho right but hayi but le zinto ama-councillors ii-mayors azikhuphe ezi zinto zi-right ngokwabo. So kanti zirongo le zinto. So uyabona ukuba i-awareness nayo kuma-councillors ethu isincedile kakhulu. So siyafisa ooceba bahambe bacima iidolobha zabo bakususe ezi zinto ngoba abantu bacuba lezi adverts zi-right ngoba umasipala akazenza into lezi adverts ihleli phaya iminyaka ngeminyaka. But number two kei bese sithi ke amapolisa mawasincede umuntu onelicense yokuthi abe ukhupha isisu unes nogqirha. So omunye nomunye akayikho right but ngasizokwazi ukubabamba labo bantu ngoba bahlala kwezinye izindawo baye kuthi ebusuku bafika abantwana babaphe u-100 rand 200 rand hamba kwenye uplaga lezinto. So mesibamba abantwana sinamapolisa baye bakhombisa amapolisa nahayi ngithunywe ngiloyatata ngiloyamama ulaphaya kuleyandlu bese-ke sikwazi ukuthi baboshweke abantu-ke kodwa kufuneka ifike nobufakazi-ke phambi komshushisi ukuthi ya lo akusogqirha akuyena udokotela akuyena unesi kodwa simfumane enza lokhu nalokhu nalokhu.
All right, masibuye ngawe ke sikhanyisa abantu abaninzi babeka ubomi babo emngciphekweni bekhupha iziso kumaziko angekho mthethweni sizichazile ezinye izinto wathetha nodok ngazo kweleni icala nicinga ukuba iphi ingxaki ebangela into yobana abantu ngenene babaleke baye kwezi ndawo zingekho mthethweni?
Mendifuna uqala apho udoka aphele khona ngala maphepha agcwele indawo yonke. I think afuneka sithethe singenantloni into yoba umasipala une-responsibility enkulu because laa nto ifana ne-advertising onovele uadvertise noba kuphi uthanda kuyo and eza la maphepha lawana anee-numbers and aba bantu abasebhizinisini so ba-responsive. So aba bantu ngokunokwam kungalula batrepha xa ngabo umasipala uzimisele and so that's how amapolisa anga-involved. Secondary to that kubalulekile into yobana amaziko asemthetheni avumeleke into yokokubana abonise kube khona iimakers ezinkulu. For example siyayazi uma iindawo ezifana noma-restops ziyaziwa uba ziyawenza lo msebenzi but uyofumanisa uba ekliniki akho ndawo i-clearly marked uba nisesibhedlele akho ndawo i-clearly marked uma kuyatshiwo nje ubana sii-services abantu abangoomama but then akho ndawo i-clearly marked uba okay xa ndidinga le service ndiyakhona. If kukhona ugqirha owenza le service akakwazi uadvertise public ubana mna ndiyakwazi ubana xa ngaba ufuna ukuchitha isesi ngokusemthethweni ndikuncedise ngalo service leyo. So I think it's very important into yobana sazi ubana abantu abakwaziyo uyenza le nto ngokusemthethweni because ba-trained bakwazi ubana babhengeze kubonakala uba yinto abayenzayo leyo so that safety is then prioritized. Then aba ke ngoku ba-advertise illegally ii-rules zikamasipala ziaplaye amapolisa abe-heavily involved kuloo nto leyo. Another thing esingayithethiyo babana ndikokubana even when you go to the clinic uyenzeka ukubana ndifike phayana ndifike khona ubabalwa athi ubabalwa jonga ilo service ayifumaneki apha kule clinic but mna ndibona uba ndingunesi ndihlale number 1 2 3 and if ufike number 1 2 3 mna amapilisi uzofika ndinafuna
ukwenza ecaleni
yaqonda. So then it becomes a thing around ndifuna ntoni mna ndifuna ukuchithisiswa. So this is primarily where I can get this done into yokubana kusemva okanye kungaphambili okanye isemthethweni ngasemthethweni ibe yinto esemva komqomo because umntu xa seyenzile i-decision akululanga uba aphinde abuyele emva aphinde anze because ube ujonge ubomi bakhe wabona uba akho ndawo ifitha uba aqhubeke akhulelwe. Another thing which is very important esingathethi ngayo which is also linked to gender based violence is partner is domestic violence and also intimate partner violence. Okay, and it's a primary driver yokokubana abantu abangoomama bahambe bayokwenza i-abortion and that linked to also partner abandonment. Andazi uDr Clon bayahambe i-GKP research but I work for IPAS and partner abandonment ye-domestic violence are big drivers and so xa ngoku ndizawuya and when you're safe, I need to know that the confidentiality is key because desire pain are driven by domestic violence and some I didn't even consent to ukulala nalomuntu ngokunikhulela. So how do I know that lay down their core is safe and just ndlongololo and essentially more than anything else, people are crying about confidentiality and ibalulekile confidentiality because the decision yona iyodwa ayilulanga. So xa vele ngifike indaba zami sezigcwele indawo yonke and mhlawumbe le partner le inviolatayo ive and then it furthers violence.
All right. Dr. Jomo ubuthe masikhululeke kungephi kodwa ndiyafuna ukukhulula ngelithi nenza ntoni ke ngoko kanye liza kwenza ntoni sebe nanjengoko senivile into yokubana kumaxesha amaninzi ngaba bezempilo abaye babaphatheka kuba abantu babakhuphele ngaphandle babajaje bambi iindaba zabo zithisa bathethe kabuhlungu nabo yiloo nto ephembelele babaye kula maziko okanye kwezi ndawo zingaphandle. Zithini izigwebo okanye i-fines nithini kumntu oyinesi ondiphathe kakubi ndade ndaphumela ngaphandle ke ikhona into eyenziwayo ngabantu abanjalo?
Eyi, kuzoba nzima nokuprova sisi kodwa ke yazi nami ndishawa lixesha kube ndisafuna ukuthi ndimamele oba ndiyafunda loba ndimamele usisi ukhanyisa kule nto ayithethayo. Kakhulukazi ke ngempela uzosinyanzela singumnyango wezempilo uba siyithethe le nto siphucule iinkonzo zokuncedisa abantu abangoomama kakhulukazi i-youth ngoba we listen to them bayaxela nokho torhothi sibenzele ngale ndlela abathetha ngayo. So njengoba sendishilo nje bendiphaya embashe municipality sihamba no-MEC wePond siyolauncha the campaign. So amaphondo ngamaphondo siyicalisile, so kusekuzoba ke luxanduva labo iinkokheli zethu ezikhona emaphondweni ziyiqhube le nto idiphele ngoba sivumela asiyanga kunezidolobhu ezinkulu phaya kooGqeberha ko-Eastlander ininzi ke leyo nto ukufa phaya. So ke so kuzoba luxanduva lwethu singumnyango wezempilo uba sithi noma siyibona le nto iyinkinga kangaka yokuchitheka kwezisu kodwa siyibona uba iqala kuthi masilungisa iinkonzo zethu emaklinikini mhlawumbi bazoza abantwana nabantu abaningi abafuna lelo ncedo.
Nkosi kakhulu ke dok ngexesha lakho, masibulele sibamba ngazizo zibini. Right. Siku imizuzu ke ngamashumi mabini phambi kwa intsimbi yesithandathu. Sawuthatha ke ivenkile xa sibuya ngasevenkileni sibakhangele phaa ekhaya siqhuba naye ke usikhanyisa sive uluvo lwakho mphulaphuli ngalo mba esincokola ngawo. Sihlabela mgamathina nenkqubo ndaba yakho yangentseni lapho mikhwezi kumhlobo wonene FM. Ukanti ke simkhulule apho ke uGqirha Sibongiseni kaDlomo nguye kaloku sekela phathiswa wesebe lempilo kodwa ke sahleli naye umhleli we-Eves April magazine. Kwamele kaloku ukukhutshwa kwezisu ngokukhuselekileyo lowo ke kukhanyisa kapoyi. Kulo mba besiwuncoko lapha ekugqibeleni ke sisikhanyisa noDr Dlomo, kukhona onokuphawula okanye ongaphefumla kuko ngendlela ndise ngayo ngempendulo mhlawumbi into yobana kuya uba nzima noprove into yobana ubani wenza okuthile. Yiyo loo nto belisebe besafunda nabo iindlela zokuba bangaqubisana njani nanalo mba.
Ndingaphawula ngelithi khona bayazama particularly kulomba we-youth zones into yobana abantu abasebatsha bakwazi uba ba-accesse zonke ii-services njengoba sitsho naye into yokuthintela ukukhulelwa yokuhlela ukukhulelwa kuba nzima uba abantu abasha bazi-accesse because of the fact that amanesi oogqirha baba naye abantu bajajment babakujonga uba yeka kungathi usemncinci nje uzofuna ntoni na apho. So the, I can acknowledge into yobana bayazama. And then further than that, I think it is sebebeli nokwenza ngcono kwi system yabo yokukhalaza because xa kungaba ungumuntu obambekileyo kanye usengxakini akululanga uba uthatha amaphepha obhala umkhikhimezi uba ndaphatha kakubi ndaphathwa ngubani kakubi. So there has to be a way yokubana umuntu akwazi uba xa seefike apha efike khona okanye seyifumene i-service akwazi ke ngoku urecall uba okay kuye kwathi and also kuba khona ke ngoku ukulandelela ukuba bekwenzeka ntoni because kukhona ukubaluleka uku-understand ubana i-service bengenzeki ngoba kutheni, ngoba bekungekho nesi okanye iipilisi bezingekho okanye bekuthiwa asizuyifuuzukwazi uyifumana apha but ziza kurifera sekusendaweni ethile. So uku-understanda njengesebe into yokubana ingxaki yethu indawona Another thing, the true one about your colors are ambo Dr. Loma, because ukuna into kudala silwela ethiwa abortion guidelines. Abortion guidelines zincedisa ekuthinini. Ekuthini ubaba langavela athi mna soke ndiyenze loo nto leyo because kukubhalwa komthetho wokuchitha isisu. Iyasho into yokokubana umntu omelana nelungelo lomntu odinga le service it's a punishable crime, and so i-guidelines ngezisenza ke ngokubana ibe reinforceable lo mthetho lowo, and also incedisa ekuthinini naba basenza umsebenzi ngekho semthethweni ube lulane nokuba babambeke. So kukhona into ekuthiwa i-conscientious objection, inothi uyazikhwebula ekuthinini undinike uncedo ngenxa kwenkolelo zakho. Now that's enshrined in the constitution, but ingxaki yaloo nto yiyo le yenza uba ufumanise uba iibhedi ziyi-10 esibhedlele, abantu abadinga iservice bayi-35. Aba bantu ngabe bancedakele into yokokubana if umntu owathatha isivumelwano sokuba ancedise abantu abancede xa bedinga uncedo, angavele adecide uba mna sondikwazi awuvumelani nami, kodwa xa if I've got a miscarriage yakwazi uba uncedise, because ukuchitheka kwesisu nokuzichithela isisu zinto ezimbini technically ezifanayo ezo. So uyakwazi unceda xa ungumntu ozimiseleyo ukwenza sure uba abantu get safe services, and as a guidelines as yana it's been over 5 years zingasayinwanga. So Dr. Loma is very interested ubana uyohamba, because nabe ndifuna umbuza uba zihamba zijike kuphi, because le nto ye-safety is not just at the clinic or at the hospital, it's also apho kubhalwe khona. And another thing is that siyabathwalisa uxanduva bethu nani abantu abasebenza kwiklinikhi nasezibhedlele, kodwa babala in all fairness xa usebenza endaweni apho izinto zosebenza zingekhoyo wonke umntu ujamela wedwa, and every time people think that it's your fault, kodwa ekugqibeleni xa ungenazo into zosebenza uzawuthini.
All right, so makhangela ke napha ekhaya sive bathini na sikhanyisa kumphulaphuli. Umbuzo wethu ke kuwe mphulaphuli, siyabuza ukuba ucinga kutheni abantu besakhethu kuya kumazika ngekho mthethweni xa benyanzelwa zimeko ukuba bachithe iziso kanye ke bakhuphe izithi sisu. Sithini isisombululo kwakule ngxaki esincokola ngayo apho? Sesishiyeke naye ke mphulaphuli usisikhanyisa kaBoy, uye wakhulula ke okanye wakhululeka uDoc ngenxa yexesha, isithi kukhona olunye udliwano ndlebe aleqa kuyo. Ngoko ke imibuzo mhlawumbi ezawungqamana naye ayizukwazi ukuphenduleka. Masambe ke sikhangele umphulaphuli phaa ekhaya, uthini? Ngosi kakhulu, masikhangele uba umakulu.
Yababawa.
Hayi tata.
Makabothe umntu okhuphe isisu, yimeda leyo, ayikho into edlula leyo.
Kubotshwe omphi okhuphe isisu?
Umkhuphe isisu, ngoba ndikhe ndabuza omnye umntana apha ngemini ndivalwanto apha elalini, ukhuphe isisu ndimnize ndihlale naye phantsi ndithi mntana mandingonompilo akho nto ndizayicebisa. Kodwa
ngoba mhlawumbi abanye abantwana tata magula le nto ndibuza ngolu hlobo, omnye ugaxeleka kwindima yokuba adlwengulwe, omnye usengxakini asizazi izizathu ezithile zokuba ade umntu afikelele kuloo nto. Ndiva ngale ndlela uyibeka ngayo into yokubana makade abanje, mhlawumbi usifumene isizathu esibambekayo okanye wathetha nomzali njengomntu wena wasekuhlaleni.
Ndasifumana uthukwa ngumzali wakhe uthi mithiswe lihlwempu.
Kuba umagula epha
emncinci.
Masikhangele omnye umphulaphuli ku 089410333 okanye sive uluvo lomnye pha ku WhatsApp. All right, masikhangele umphulaphuli apha emncabeni. Molo umphulaphuli emncabeni.
Yes, sir.
Hi.
Umathimo lomqambo uyazi sizima eyanto ndayiqaphela ngishilibhethe Jobek, ne? Kukuna abantu bangaphandle uthola into bangabo abanezi-adjects. So isitato nesitato babhalile into abayademinator. Xa ufumana nyhani osesibethu ubona bagqibela sebegangxeleka kuyo yonke laa nto. Beninawo kodwa umbuzo oba uDr. Loma xa ebalekile seangeaasindiyandiandastenda into yayothasikulengadeleyo yayona. Kodwa mna ndingatsho ndithi eyona yonantsika sibethayo thina sivumele kakhulu abantu bangaphandle, because i-50% yabantu abathemnitha iziso zabantu ngabantu 45 yabantu bangaphandle. Ngiyabulela.
Masikhangela pha ku Facebook sizova uthini na uMako Khayelethu Kambiko esithi abantu bangaba nezizathu ezahlukeneyo ekubalekeni lamaziko abortions ezisemthethweni. Izizathu ezifana nempatho egwenxa nokungafuni ukwaziwa phakathi kwezinye ingxaki, ngoko ke kumele ziqwalaselwe ezomeko, utsho yena ephayiphedi. Ngumama uNosintu Kamcimeli Kwepile usithi eish, msasazi maliqine liphulo ngoba bayafa abantwana baba kwezi ndawo baya kuzo, okanye omnye singaphumi eso sisu abe rongo kanye akhethe ezibulala omnye ngenxa ye frustration. Simphiwe Kambobo sithi msasazi xa urhulumente bengenwe yintoni na xa esithi masikhutshwe isisu kodwa akhona amaziko empilo umntu akuze acwangcise upha eCryfontein. Lishumi ke imizuzu phambi kwayo intsimbi yesithandathu. Masithathe ivenkile, xa sibuya evenkileni usikhanyisa uzawuphendulwa kumphulaphula ekhaya. 7 phambi kwentsimbi yesithandathu, sohlukana ngentsimbi yesithandathu. Masikunike esikhanyisa ke uphendule kwabo bavakalise uluvo lwabo ekhaya.
Ndibulele baba, mandiqale ekhinini. I think kuyavakala ezi zinto besithetha noDr Dlomo zezinto abantu bakhala ngazo, confidentiality, especially nokubana ke kufumaneka lula kanjani nokungcoliswa ke ngokwekliniki. I think kuyabaluleka into yobana sizibone nathi uba sikhona indlela engekho right esiyihambayo xa sithethwa ngemfundo as well, sexuality education. Angaba umntu ozothi emdala acinge fani uba yena funeka akwazi uba axelele ubaba lwamakathini ngomzimba wakhe, because isizathu sokokubana udecide uba uzawuchitha isisu nokuchitha isisu ayo nto eyo decision ofika kuyo lula because of stigma, and also because you know kuxhomekeka uba manxa undawoni empilweni yakho. Yaqonda loo nto leyo, kungenzeka uba ngoku the reason why mna ndiqoba andinokwazi uba ndiqhubeke nokukhulela is because sendila abantwana abathathu, owesine andibona ndizawukwazi ubana ndinandike ndiqhubeke naye. So umntu xa ngaba le nto besithetha ngayo confidentiality aze abe utata ubuza lo mbuzo ebefike njani ekwazini uba lo mntana uchithe isisu kokuqala, utheni le nto utata ebona uba kuhle yena uba athi kapu esibelekweni salo mntana. So it's very important for us to think about xa ngaba sithetha ngobana siselizweni elikhululekileyo and urhulumente ethetha ngokubana kuyabaluleka uba uzikhethele wena babala uba ufuna i-direction yakho ihambe kanjani. Ezi freedom zithetha ukuthini xa ngaba uzongcoliswa ngootata elalini, ungcoliswe ngulenesi ekliniki, and then it becomes unsafe for you ubana ufumane le service. And then sithethe ngale yabantu bangaphandle. Kuyenzeka into yobana ezi services zingekho semthethweni, ube zii-services ezinikwa ngabantu bangaphandle, but also bendi-indicateile into yokokubana kubakhona noonesi ngaphakathi ekliniki othi mna kanye sendingakwenzela i-service enziwa apha kodwa ndingakwenzela mna xa ngaba uyayifuna. So akho mntu unebala or elithile when it comes to unsafe okanye i-services ezingekho semthethweni, because wonke umntu obona i-opportunity uyadecide into yobana for them it's business. You pay for the service and you go. So ndifuna uba xa sithetha ngabantu bangaphandle, because already sinengxaki yaloo ntetha, siyazi ubana izinto xa zisenzeka it's not just abantu bangaphandle, nathi balapha eMzantsi Afrika because sibona ibhizinisi siqhubeka kanjalo. And then just to say bana babala, it's so important into yobana sithethe mhlawumbi ngelinye ixesha sawufumana ithuba loba sithethe nge-comprehensive sexuality education. Kudala isiliwa i-comprehensive sexuality education. Kodwa umsebenzi we-comprehensive sexuality education mkhulu, because yona inika umntana osemncinci i-information so that ngokukhula abone ubana uyakwazi ubana athathe ii-decisions ezincedisana naye. Kufana nofunda uK53, akho mntu ungcolisa umntu uba ufunda uK53 uzotshayisa imoto. But K53 is teaching ubana ungena kanje uphuma kanje unavigata kanje, and into yokuliwa both by education system notishalakazi nabazali kwi-comprehensive sexuality education ishiya abantwana besengxakini, because umntu xa ngafanele uyazidlalela yena.
Okokugqibela nje sikhanyisa, kungenziwa ntoni ke ngoku ngokunokwakho umntu owakhela umkhanye nozibonayo izinto nokwazileyo ukudibana nabantu ubhale uthethe njalo njalo, indlela yokuzama ukuphucula imeko zempilo kumaziko empilo ethu, nangona siyazi ukubana zikhona i-frustrations eziphembelela uba amanesi abenjalo ngoba ukhona umphulaphula pha kuFacebook othetha into yobana abantu mabaye kumaziko empilo bayocwangisa njalo njalo. Omnye mhlawumbi uzawuthi ndifikile kwiziko lezempilo sendikhulelwa nje unesi wandijonga wathi akusemncinci zocwangcisa unamakhwenkwe ngoku ntontoni ezaa nto zininzi ezaa ntetho kuyibone laa nto nje
kakhulu. I think okokuqala into engenzeka into yoba izinto zosebenza mazibe khona ikliniki. I think yiyona into ebalulekileyo leyo, because that's the primary health care. Izinto zosebenza mazibe khona and also abantu who are capable abatreniwe to do their service babe khona. So leyo ndicinga ubana systemically funeke wenjalo. Then I think ukubalulekileyo futhi into yobana training and retraining of doctors and nurses, so that because kokunye umntu iservice yakwazi uyenza but siqonda akadibriefwanga lo mntu, so akho azobhodla khona xa efuna ubhodla, mhlawumbi yena ubona abantu abayi-10 ngosuku akancediseki, so kufumaneke uba akekho cared for in the system umntu lo owenza umsebenzi. So I think caring for the people in the system is important. And then outside of that, I think kusekhona umsebenzi efuneka siwenze around i-stigma, stigmatization of ukuchitha kwesisu, into yobana le nto leyo is the choice, but the choice engafiki lula. And zininzi kakhulu izizathu zoba umntu adecide uba yena akazukwazi ukuqhubeka ne-pregnancy, including the fact that you find that i-fetus ayikhuli kakuhle, so there's no point in continuing with the pregnancy. And so that's really, really critical. And then outside of that, I think this hard-fought freedom, it allows people to make choices about their bodies. And
Right, ebesinaye ke phango kusiqukumbela inkqubo ndaba yethu nguye kaloko umhleli we-Eve's April magazine ekwamele kaloko ukukhutshwa kwezisi ngokukhuselekileyo ngusisikhanyisa kaBoy. Sifikelele esiphelweni senkqubo ndaba lapho imikhwezi kumhlaba wonene-FM iveliswe nguzandi swamkanco noziphamandla kwinta, emaqhosheni nguhlubikazi momane ukanti ke sikhokelwa ngumamnguni uzenkida Jikwane ongamele inkqubo ndaba kumhlaba wonene-FM. Kukhonzekala ubambo njengobabalwa kalo kanti ke khona i-BEMV nje kwiindaba zokuqala zosuku zika-6 kanti 12-1 khona usethu kanonganga zibuza kuthi indaba esonafuneka 6-7 noBlack uyafumaneka ke 9-12 kamnandi.